nze ne neepimapima mu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba kafero neepimyemu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba buno obuyimba bwe mbuyimbye ke kajjukizo ke ndireka erimmwe bwe ndibeera nzaayi ekikyamu kye njatudde bwe kibaawo mu kisonga k'ebituufu ebiri mpeesa ettendo zinnyimba ku ebyo bye ndaba gwe nnyimba mu byayitako ate ne ku biri gye nnyimba bwenkebuka gye nzize nvaana wano we mbituuse kyekifaananyi ku bijja mu maaso nze bwe ndituuka okulamba nga nnambira omusaayi mbubeeneke ndi wayansikira kuba ntetenkanyiza obusente ne nkunoonya emirimu gye ntabadde nfaafa pulaani zikuggwako enviiri zikweyiwa eri ng'obadde otuuseeko ewange obutundu bw'obubaawo abagenyi kwe mbatuuza mu kayumba akalinga akanya buno bupoloti bwe tusenga ofunda ku sipangisiza enjawulo ntono nnyo mwekyo kaakati ndaagana byakulyawo olw'okubulwawo ennima kakabanja kamalwawo enjo ate okukola nfuba nnyo naye nkolera byoya byansuwa ne nfunda kwalina oy'amaanyi yimba ne nziyiya ne mmala ne nziyimba nkoma ku musajja ayimbye aye katonda wange nze bwe mba nasobyamu ekyo simanyi oba ddala ddala ndi wa musango nja gye nnawabeera onoŋŋamye oluusi ŋŋenda ne njagala okupaala obupaazi nve ku kyalo kwendi abange naye ate ne nkubyamu nti bwe njetundatunda ne ntuuka gye nnagenda ne bisala omunaku kaama kale ndibeera waani ali nnyinyirula nze mmazzi ndiba nsigadde kwogerwako n'okugunamira ensi ko n'okuduumirwa ng'omusibe luwoozo bwe zikukyusa ate ne zikukomyawo ku kyalo kyabawo ng'oshoppa ofuuka essanyu ly'abatuuze emboozi kuwamyenge olyoka otambule ng'ozunga bangi benda byeko abaali bakama baazo nga kati bafaanana nga bisasiro bwe mba ntegeserwa nkya okugenda ekipaalo bwe ndowooza ku ebyo ntuula katonda eno nga yakulondobyemu eyinza kukufootola ng'ekyenvu ng'ekufumbiikiriza mu nsonda y'abadaaga n'obulwane wodda kitange ne bw'otebentazambwa emitala kinaana era ekulumbayoeyo ya rabbi okubulwa emirembe ku nsi nga ky'oba oyolekedde ye sitaani w'ensokkukema bangi beeraguzanga ensonga gye bawaayo gy'emirembe ku nsobbabula nze obusente bwe nkozeewo okubugabula abaganga kookabakazole buzooli omuganga simuganye alikangalumbe naye ku byenfuna nze ŋŋanye nina kusiba mwoyo n'okugumira ensi shida zote zina mwishu abakoona mu biso budde kejenge abaalemeseddwa eby'enseeno kubanga ebizibu by'enseeno genda newesanga ng'oli mu sitenseni yaabyo otudde ekiva eno n'ekiva eri ne biggukira kw'omuggwe kale oli muntu ky olw'oba otanywa ng'onoobyewo gomawaani okuggyako emagombe nze kyenva n'ebikka amazzi bwe bukya ne zitwala ne ŋŋenda ngezaako mukama bw'ali baayagadde ndifuna lubaale mbeera okanya olukyakya munnange tokowanga kuwatanya ate nze nsaasira abatuuze n'okweragalaga ennyo bwombuyita buyaaye buyaaye omuntu muntu misana omweragireragireko bajja kukubwatula nga kikajju era eriyo omutuuze nze nkusekerera kubi n'ebyenfuna ebikyalo bukyaze emirembe ngalo n'okukole kulikiyuka olyokozuŋŋane ng'omuzimu Abakozi banjigenda byekaba ali bakama baazo nga kati ne mu bantu tajyamu n'olaba bwazonga n'ensinga ennaku emwesibyemu ekirako ekidde kyembwa enjizi neera nje muzisumbukako ng'ebizibu by'ensi eno bimuwala katangambizi waliwo omugwe nalabako eyalina rendyo kaseti ye yali yenkana nga kabada nyabo ng'agitwala nejanywera adumira abatutta embwembwa mu kyakale mundesi yadula nakuna kunoola rediyo kaseti yeyerabidde amadaala ensi eno ng'atuula n'ayagaagala eryuma neryeggunda watutte kiwabambweyogera ng'olw'abakazi be bamukwana naye n'abeefubako omufumbo n'atali ng'agase n'entambula n'agikyusa nga bw'omusanga mu kkuba ayagaagala nga kisekkoko naye erumu tubeera tusembula awali enge amaze okuduumira embwa okuzina kakaziine katalantuka ne kagenda kagigwako akaali katamidde mbu kazina munnange nkunyumiza ki okugiyolayolaawo ng'ewandagala nga binyoobwa akabanja n'akagwako yakatunda mbibaja mbw ayagala akomyewo ekyuma be yayagalira nga bakazi baabwe awomu neevaamu n'agenda mutunga ejjembe kugambye ejjembe lyavuga oli neyakula akabanja ke n'akamugobamu yagenda mulwadde obuntu obwali busigadde obwo ng'anaabusaawa yafunamu ezimutaasa ejjembe bambi obwaguuga bw'ensi ne bugenda bumufundirira kutuuka kulaba nti tajyamu kati ali mu bizinga eyawerekera ku bafuba n'enguuli emusibye koliboni ne kubaduuze nze ndi ku bizibu bya nsi omuduuze gwegenda mu maaso nze mu kudaagana ennyo nnafuna ebirowoozo ebinafuna endowooza ndikoba ekkolimo okutengukaawe kunva n'amaanyi okunzigwamu kwekundyanga ez'amaanyi batye nawaŋŋangusibwako n'enkolera n'egyesimanyi era ne nviirayo obwereere nzijjudde ati mu by'okufuna kw'ensi ali neekoze ekikyamu abange nze lwaki nnakwebeera nnyo kufuna obufisefise n'obukunkumuka kw'abo abafuna ye bo bakama baazo baayita mu ssaaki nza wannemyawo okulaba mazima gufiini nnabakinza ogunesibyeko okunsuulira emisanvu mu makubo nze buli w'enkonkona bwe bayamba ne baggulawo nsanga luyabyenga nkiyusa sikaabira kugaggawala kuvunda naye okufuuka n'ennyo n'embulwa n'ekyendi ekyo kiruma laba bantu okuneeliraanya buli omu ambuusabuusa olw'endabika nninga muyaayi bye nnasooka okuvaako by'ebitiibwa by'ensi timpeebwani afaanana bwe nti bananga obwavu n'obuwulu bwe byegatta ku bugumba ng'oyolekedde kufa ng'akawuka bw'ate oba muntu waani kiki ekiribaleeta ng'era ddala ogasa gy'ensi eno nanga omulenzi ategeera nti kusula obuwulu simanyi nnafiirako ebbweggowa buli mukazi gwengezaako nti nkwagaza bufumbo bonna ne baddamu ntya ouzansanze siigaani yate naddawakanywere nze abakola obukuusa be bafuna bwakola amazima ngo bakolera bwe mba nkozeo kandi obwo yate naakola kinze nakwebera siri gwaku miti nga mpapye papye bangi be ndabyeko mu kiti ekyo ŋŋenze n'eŋŋombo yange eno kandye omulambo guliswala pimapima mu kulaba we mbituuse n'okutunula gye nva siraba kaffeero ne